Tembura mukuru kumva Yesu muhereza dar kureka ngo emuje yenda ngumvugambire umuntu atinyine goba abagayigaranga ntwana bonine bantu bajunwa bareke bagambe abona bona basauru nabona ibimista no wabatirebo bareke bagambe abona bona basauru nabona ibimista no wabatirebo Nabawe umu university okushinwa bona bakweta opabashonere bice yenda ngukwe wino professors no bashinwa masters phd ba minister kana bashinwa bareke bagambe Amahega kutaka faria boye sayo na kurongera abantu kabagambe icyawe hamera hari Yesu umuweza kushemereere mu bari yo na kurongera bareke bagambe abona bona basauru nabona ibimista no wabatiyo bareke bagambe abona bona basauru nabona ibimista no wabatiyo nango mwene bagamba uhura cyakwata nango umwode Ibyetera kabura kwija imwe twavemeremo akiye bindi nibija ecyawe hamera hari Yesu noyija gusimbura buzima bareke bagambe abona bona basauru